kuyita mukwano gwange ye gwalizalira abaana bange okubanga mwenge buli wenkula ontagaza mwana gwontagaza sinywa mwenge nayo ntagaza sinywa bikuba naye gwankuba omukwano gwo gwankuba mbuulira muli onchamula ze buli wenkula banchamuka ontagaza mwana gwontagaza sinywa mwenge nayo ntagaza sinywa bikuba naye gwankuba omukwano gwo gwankuba ze buli wenkula banchamuka kankutwale wange ongoyera kalu yegwe gwenalotangako mulichiro alavu yonyina nyinja jude muliro sichayogera kati ekute mumiro nagala tubale babiri bebi ulichiro bakubana batesa bakubuzo tulo echo kunchawe echo bambitogeza kuba mutima gwange goba gutagaza nagala ngukuwe womonga gwa gusigaza ogunkumire bambitogugaba kubo ntagaza sinywa mwenge nayo ntagaza sinywa bikuba naye gwankuba omukwano gwo gwankuba mbuulira muli onchamula ze buli wenkula banchamuka ontagaza mwana gwontagaza sinywa mwenge nayo ntagaza sinywa bikuba naye gwankuba omukwano gwo gwankuba ze buli wenkula banchamuka wagala kufa ondi mutima wakati owomerera bebi nga switi wakati kankutwale waffe bakulabe kati balete nakati oba baleteyo gati tiddemu embaga tugikole kati obulungi bwo bwe bukuta kati figayo nunje nyumirwa masuka sembera gyendize pono musujja omulunja kamula obutunda owoma okira ku mucungwa jovola buli omu asuza mu masuka wabula ontagaza kuba ontagaza sinywa mwenge nayo ntagaza sinywa bikuba naye gwankuba omukwano gwo gwankuba mbuulira muli onchamula ze buli wenkula banchamuka ontagaza mwana gwontagaza sinywa mwenge nayo ntagaza sinywa bikuba naye gwankuba omukwano gwo gwankuba ze buli wenkula banchamuka.